noma ngayini oyifuna kimi ngizokunika. Noma ngayini oyifuna kimi ngizokunika. Mathatha magama ami umaqonda. 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 Mathatha magama ami umaqonda. Umaqonda. Umaqonda.
Zaba zubu, my foot's a nun. Minangzo nigga, whatever you need. Lusale lukona utando gimme. You make me smile, that's all I need. Umsabango wako, kusukniga agoko kufunayo. Noma bengaso, utando lusale lukona.
Noma uchese nga tangbue. Amina ngyomte lang linde wena. Sofika says cruiser so baby says showing up on the curtain says cruiser so baby says showing up on the curtain
noma ngayini oyifuna kimi ngizokunika. Mathatha magama ami umaqonda. 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 Mathatha magama ami umaqonda. Umaqonda. Umaqonda.
Itshele konke konke ofuna kimi ngangowakho nawu ngowami. Ongicela uthathe ithuba uthembele kimi maziyoshaya nomi nini kimi nawe.